You're listening to Hope FM. The sound.
103. Selecting community.
Jaring wa letsatsi lena la ka jeno hle mabedi wa ka metso tsela shoma ya dimetse mine ka mo rao ra ya pene pudungwane ho itlolla fela matsatsi a mashoma a mabedi le metse mine selemonga se o di mo sadikete tse pedi le mashoma a mabedi mina ko eri ke nang ho yona na ko nya ona jwale ke nako ya bohlokwa ka tsela e makatsangwe na mabedi wa tsebeletso ya Hope FM a ele ya nako ya ditaba tsena tse ke hloka go di mamele na ko nya ona jwale pele ke ya ka ho innocent wa hamoloi.
This is the Citizen Justice Network program. In partnership with the South African Human Rights Commission, we train community paralegals to become radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. We work with more than 15 community advice offices and community radio stations across the country. Get to know us better by simply logging on to www.citizenjusticenetwork.org or facebook.com/citizenjusticenetwork.
Aona nete fetanye no le nano le no le tlisetswa ka motlotlo ka tsebedisano mmoho le Hope FM University of Witwatersrand in Vets University wana mumabedi wa ka South African Independent Human Rights Advocacy Group hammoho le ya South African Human Rights Commissioner Innocent wa moloi ya ku dumedisa ngwaneso motsereng wa letsatsila ka jeno phetsa buti
ke phetse hlaxmed le kae
nati fela ngwaneso mo nati fela.
Yes, sir.
Moshana ntate be ke nya o feta hle go ile ga sebetsa ka kwalo me o ka hopotsa mmamedi ka tseditsa ditaba tse ho ile ngwa sejetswa ka tsona letsatsinga ka pa be ke nya ya o feta me ka ndito ka feta ditaba tse ga sebetsang ka tsona letsatsila ka jeno
ke nke na go na pele ke dumedise ba mmamedi malapeng. Last week re ile ga bua ka taba ya metsi, water crisis in Mfuleni. Mo ile go re ile ga shebana le mathata yo batho ba tobaneng le ona malapeng. Me jwala ka hakile ka hlalosa hore South African Human Rights Commission ke a commission kapa an organization e loreng e shebane le gatello ya ditokelo tsa batho. So now re ile ga utlwa di voice note tseo ba mamedi ba ileng ba di mamela bekeng e fetileng mo e loreng one of the sisters e leng motswadi e le a businesswoman o ile a hlalosa hore metsi ha le siko business ha e affecte ya jwang lore motswadi wa hae hayo o affecte ya jwang le student se ileng sa bua mme ho ile wa bana le a voice note e ileng ya dula pelong ya ka ya ntate ana re ha bana metsi and it's been for days ka mane ka motseng wa Everton. So now letsatsing la ka sheko santsane re gotlile hape re tlo bua ka taba enana ya metsi mme re teba tsatsing la ka sheko re sheba maphelo a batho re ona ameha jwang bothateng bona ba metsi mme re sheba hape le taba ya di-sewages hore batho ha e kwana ba ditseba ka gore ke di-sewage.
Ba re ke sewage.
So now ke batla ba mamedi ba ele hloko hore metsi ke one of the most important substances lefatsheng mme ka metsi go wa sebedisa gore re phehe re hlatswe mmele ya rona re hlatswe diaparo re kolomake mme re nnisetse le di ditholwana tse e le goreng re dijetse malapeng a
rona le dijalo tsa rona malapeng mane.
Yes, mme gape ntho e nngwe e ke batlang e hlalosa ke gore metsi jwalo ka ha le botlhokwa tjena ho bohlokwa gore whatever e re e sebedisang kapa eo re e etsang ka metsi re sebedise metsi a e le goreng a hlwekile. So tsatsing la ka sheko re tlo bua ka yona taba tsena tsa metsi le taba tsa di-sewage hore masepala wa rona jwale ka ha o tlisitswe taba ya gore o bankrupt ke eng ntho e le goreng ba e etsa mme re na le one of the representatives tse re tlo mo tlisang monana mohaleng a tlo go hlalosetsa hantle gore taba enana e sebetsa jwang mme ke eng se e le goreng ba se etsa o etsa bonnete ba gore community tsa rona di bolokegile.
Bele tsatsi la ka jeno le nna ke dutse tjena motšhini wa ka ko o butse mona ke shebile wena ngwana mme websiteng ya masepala moo teng ke shebile ka nnete boikarabelo ba metsi a lekwa moo teng wena ngwaneso o fumana gore metsi a lekwa ka nnete ke tshebeletso e le gore ka nnete wena ngwana mme o ifumana masepaleng wa Mfuleni local municipality moo o ikarabelang ka o etsa bonnete ba gore o fepele setšhaba ka metsi a hlwekileng ditaba tsa dikgwedikgwero gore di sebetse masepaleng wa Mfuleni mme sebaka sena kapa mabedi wa ka lekala lena wa le fumana ka mane ka NW7 Vanderbilt Park mo le fa pa lena hle mabedi wa ka le le fa pa le lore ka nnete he lena le meralo e fa paneng e lore ka nnete le arotswe ka yona kapa dikotwana tseo di arotswe nga ka yona metse ditsa dithotse ga di bona ngwa ngwa nambe re bona sepio kapa purpose ya maspala ona re bona function tsebetso le maikemisetso maintaining ya le fa pa lena ka ofela lona la metsi a lekwa meletsa tila ka jeno pele wena ngwa ne so re le ba ka mane ka honyeu ka mane ka mo MD wa metsi a lekwa ba ke sa letsa tila ka jeno re ukwe ka ndito re ka be na ba mamedi bona letsa tila ka jeno wena ngwa ne so ba reng hore ha re buisana kwa le mohlomphe wa rona e be lore ka ndite le yena ona le a background ya ditaba tselo re ka ndite di bua ke ba mamedi ntate thaile khotso dumela. Ya le bua mohlomphe waka ka pelenyana fela ntate wa ka hle ke kopa o re fe botata ba hao ba metsi o re fe botata ba surichi ka sebokeng ka mo le nako o ile e bile ntelele ka te mo hlokile ditabona le mo bona le motho ya metse masipala ya mabetse na go nya ona jwali
ntate wa ka e sa ntwa ka difor e phone la masipala go tsira lena le ngini ke ba kopa o ba tlo mblokolela mona because nne ho lo di 5 di tletse ka ofela le motho tso wa ona ke ntse ke kopa makhelo a hore ntse go mpe ke dule ha ha ne ke a ke se ja re tinka tsa ka mong khona ke na le ngwana monyanyana mo lala teng ha ke tsebe bona ha ka kula ke se bona ke bona ke ntse jwa because le nna self ya nga se ka tabi
me kana reference number ya hao ke reference number mang
426746
mhm ke ntsha eno jwae.
Yes,
ke shebile ke na epete hape
426 746
me ka nete hlenta tetha ile o ka kopa o reng ka nete mo yemedi wa masipala na go nya ona jwale a mabetse ka nete ka botata bona bona le bona
tata ba
yes ko go ka bua le yena o mametse ha yo ka kwa no maga o mametse ma le nteng.
Ee, yeah, ntate wa ka o mamete go tloa ka di-4 e salentse ke ba leletse ba ntse ba fana ka di-empty promises ke maobane ana maobane ba fane ka empty promises go ba tla fitlha ka kwano le gona ke ne ntse ke ba lemeletse ke tonne matlho ebitse ga ona ra sediseng o bona ke fa o romela dipoto ona o tsala ka ntate.
Yes, ke lebuile golo fela ntate Thaile. Thank you, pa. Mamedi wa ka ke taba e lore ka nnete re lakatsa gore moyemedi wa masipala tsatsi la ka jeno e re ha bua le rona kwano e be lore ka nnete mamedi wa ka hle o bua a ukwile gore ka be setšhaba se reng ka tshebetso ya bona jwalo ka masipala mme a re tlhalosetsa pelo e ka be na bothata bo leng teng ke bofenga zone 10 mane le teng ngwanangwana mmetlha o buile le bothata bo ntse bo tshwana le bantate Thaile mo te mme ka nnete ngwane sotlhe le yena a bile le mathata mme re ukw wena fela ka pele nyana fela
ke
pitse ka mo haume wa ka o pitse
a ke pitse ntato wa ka
ke a lebo mmehle a go re fedi taba ka pele nyana hle botata kana ke bofinga masipala o fihlile maobane jwalo ka ba ile ba ga tshepisa
ha a fitla ntato wa ka go sendetse message go tsa ka ha ba fitla jwalo a tletse a matha le ka mane ka munyako wa dine go mo jwalo
Me mme wa ka mo MD wa masipala ka rulo nyametsi a le kwa o mametsi se le mo yana ko nya ona jwa le ke kopa o buisane le yena ha yo ka mona ka gaso ngwana jwa le maramadu tinteng ka ntorong o mametsi mme ke kopa o bue le yena mme wa ka ka maemo e lo re ka ndito o shabane le ona o dutsi le ona na ko nya ona jwa le
okay ntate. Eh ntate hle ke ya kopa ke kopa thuso because metsi a tletse jarete ka ofela ha re kgone lo se sana matila la kitchen ha ke kgone ke tlatswa washing jarete ya ka e ka mane metsi a tletse ha hona mogotsa ma yang teng ke ya kopa ho nkga ka jarete ke ditsintsi fela
reference number ya hao kana wena mme wa ka ke reference number mang
ke 40
427
427 ke mo se ntho mbuke
alright reference number ya hao ke 427580
eh ke ona ntate
ke le bo mme wa ka thank you
ke le bo mina ntate wa ka
amen mme mo mabedi metso tswe ma shume a mabedi le metso me raru ka mo rao ra ya pele.
Yes Luxman, ke ile ka etsa research mme ka thola hore le fapalena la metsi a lekwa ba hlalosa ka hore ke a water service authority entity.
Yes,
for Emfuleni local municipality me yona e hlokometse taba tsa metsi water and sanitation ka ha ho masipala. So now ha re sheba di taba tsa history ka taba ena ya pollution because nthwena ka ofela ke pollution.
Yes.
So now we found out that ka 2018 hona le organization e ile ya fitla mona motseng wa Emfuleni e bitswang ka hore ke organization undoing tax abuse outer ailing ya bitsa South African Human Rights Commission ho ordera taba ya tsona tsena but ha re tshware ntate ka mo rutlo re ntato re
mong ha di gatebe dumela khotso
ke khotso le ga emre
re bulukwe ke mo rena wa mahodi mo mohlomphei waka e ka be wena o bulukwe ke mo hau
ke mo hau fela gabane
amen 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 mohlomphei waka hle re ya le bua hape le tsatsi dena la ka jeno ba ke ntsana ko o yentse go ka buisana le rona e sita le mo mabedi la penga make ya tsepa wena mohlomphei waka hle pele ka nnete ka buisana le moloi ka kwalo tsatsi la ka jeno hore o kwile ba mabedi ba ba bedi be lo re ka nnete ga buile le bona tsatsi lena la ka jeno
yo gabane wa tsaba e ri ke qale ka o dumedisa ba mmedi ba hao
yes sir
empa ke bile le pepetso itseng man ha le founa nentse ke le tseleng twale ha ke a gona gore ke mamele tletlebo tsa ba mmedi mara ke nahana di tsamaisana le tletlebo tse leng gore ntse re ya ke dithola hona mona office le hona jolo ha re bua tsena ke mona metsi ya lekwa so ne ke batla ba haufinyana le bona e re ha ke fana ka dikarabo ke gone go bua from a point e leng gore ke gone go fana ka dikarabo tse phetaetseng
alright e re ke o fe fela di reference number tse pedi fela wena mohlomphei waka e nngwe ya di reference number tse pedi ka kwalo tse teng o motšhini wa ka kuona mona monnena o nkile iPad ya ka wena monga di gatebe fela he ke dutse pela yona nakong ya ona jwale ya pele ke number 1060 zone 10 extension 1 yes sir and then reference number ya teng ke 427
re ke tsena ka tsimenyana mara so ke 1060
zone 10 extension 1 and then reference number ya teng ke
427 580 okay
and then yabo bedi ke nam kamani ka sebokeng zone 17 and then house number ya teng ka mono ke house number tsidi so house number 6188
okay
1 zone 17
61881
yes, okay sir. And then reference number ya teng ke 426
746 alright ha ona mathata gabane ke tshepa ena ya zone 7 ile ka 17 ile ka mpha yona
ya zone 17 ke ile ka ofa yona mohlomphei ka nnete ha ba ya fihla ho hang
alright ha ena mathata mre na ke ile ka bua le bona ba ile ba jetsa hore bana le challenge tse itseng ka mo only thing go se go kele wena go fe hantle gore o etsa hala but ke tla etsa follow up hape ke tshepa gore mathata a bona a tla le ka gore a lokiswe ba kgone go sebetsa ka mona
wo right ke o lesella ho moramolo ina go nya ona jwa le keno ka kwana
ntate gatebele ka
go tlo ka emre
re te
ntate bloe
yes sir so now ke na le diputso tse malwanyana tse ke hlokang ho botsa tsona o re re tle re gone o tswela pele tsa tsing la ka sheko
okay
me one of the questions ke hore one of your operational or one of your operation section purposes gore le operate me le maintain existing water and sanitation infrastructures mona hona mona motseng wa gona wa Emfuleni so now jwala ka mathata sa hlaile tsena ka pa ba mamedi ba se ba hlaisitse ditletlebo tsa bona le gona ga ile gang ka bohato ba hore re investigate go hantle hantle ho etsalang and we have spotted a number of disastrous infrastructures especially okay. Mo zone 6 hona le pleke nngwe ba re ke ghetto mo how fit up ya ghetto mo hona le shoreshi engwe e logeng e hlatsitse ka tsile makatsa mo memonko o tswa mo ha o monate so we want to understand hore what are the challenges in fixing these infrastructures.
All right, ntate Moloi.
ke tshepa hore le keta pele ya ka ho ba ikikarabellang ho bona sa ba tsile ka magetlo mo lape phepetso tse leng hore le a di hlaisa ke phepetso tse leng hore ba lona ba mphato be le sebetsang le bona ba ile na ba di hlaisa. I've been in one of the shows in Tatemosa May we're discussing the very same issue. But enyele o tlang ka yona this time around is to talk to the element ya maintenance.
Yes.
That is not happening. You are right to say maintenance should be happening. But unfortunately, given my emo elong hore masipala wa emfuleni itola ele kara ona, tabatena study maintenance, it has turned into something elong hore reka ibita ki lagzar. Right now we are dealing with a problem hai saha. It means if kitola report ino kena ya ori siwa ya ya overflow itswa ka ga ntlo ya nne a itse ka pa hanta te mamma ka me le thini e tlwe mo e mathele mo ilo unblocker siwa. You understand? So these blockages are happening at such an alarming rate, it's impossible for the very same teams hore di gone go tlwa dilo maintainer infrastructure ka ile ka e plekentse di nya etsa hala maintenance infrastructure that mlodi. But unfortunately ka rama question arona we dealing with more blockages of feta taba ya maintenance. But in thongwe hape e contributing to taba ena ya hore maintenance o thola o etsa la ka feta hale ka segahla se tshwanetseng ke taba hore masipala o na le challenge ya matlosa. So now to maintain an infrastructure needs chelete. And you find hore chelete na investwa on the immediate action e long hore e tlo thusa baagi. Jwalo ka ba aiba ba tse se ke dithotse kgolo tsena tse pedi. Ntho e tlo etsagala mo ko go tlo fitlhiwa ho investigatewe re tlo thola hore pipe maybe tlhoka ho replaceiwa then it's gonna happen. Right? But issue tsa maintenance di tla ka morao but given maemo e leng gore masipala o ka ra ona right now the only thing e immediate e tlo thusang batho e kgonang go sebetsa ke yona tabe ya go dilo tsa di-blockages.
Go na le organization e nngwe e bitswang ka gore ke Save the Vaal Environment. Ba ile ba issue a statement sa bona mme statementeng sa bona ba ile ba confirma gore Sebokeng go na le a treatment plant e sa kang ya treatwa for waste water since ile ya senywa ka May ka 2018. Mme ho na le engwe loreng masipala o ne ntse o sebedisana le ona. O sebetsana le ona hona jwale mme ile ya interruptwa ke community protest. And now ho na le setho se o se tsebang kapa le se tsebang ka yona taba ena.
Wena mongha di gatebe hle phephi ha nyenyana nyana fela ho ra qoqotho lwena moramolo ike kopa fela ka pele nyana fela ka motsotsunyana o le mong fela anka mathama benkelenga merits bo ka hatela pele. Thank you. Ha Simono Mamedi wa tsebeletso ya 103 ya Hope FM connecting communities a mitsotso ha we sheba e mashume a mabedi le betsume hlano pele ho ra yani ya bubedi me le tsatsing lena la ka jeno hle jwalo ka ile la bubedi wena Mamedi wa tsiba ho ka lena no lena o le tlisetswa ka motlotlo ke University ya Witwatersrand ha moho le South African Independent Advocacy Group ha moho wena Mamedi wa ka le ya South African Human Rights a commissioner me ka morao mona fela he re atela pele le mong ha di chuchi khatebotswa ka metsi a lekwa masipaleng wa Emfuleni.
This is the Citizen Justice Network program in partnership with the South African Human Rights Commission. We train community paralegals to become radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. We work with more than 15 community advice offices and community radio stations across the country. Get to know us better by simply logging on to www.citizenjusticenetwork.org or facebook.com/citizenjusticenetwork.
Ha Simono hle Mamedi wa ka re hatela pele tsatsing la ka jeno mong ha di gatebe o ntso le tengwaneso
Moren
ha ke le boemo hlomphei wa ka mme re hatela pele re a sebetsa bana mong ha di gatebe motsheding wa letsatsi la ka jeno ka karabo ya putso yane e lore ka nnete mong ha di moloi wile a e botsa ka kwano.
All right ke le boemo nyetla hape kutlwe ntate moloi a bua ka taba ya siwa treatment plant. issue new ya sewer treatment plant kutla mentiona di plant tse pedi ka empa he re na le plant e lengwe fela ke Sebokeng Water Careworks ne ke ya le o itholang ka Golden Highway ka mali pela zone 21 kare
yes
eh so ntho e tsahala mo go re plant e o ha hona mohlang ila ka stop out sedetsa ntate molodi what happens go hore ke planteng ka dikgwegegwere go tswa motseng wa Sebokeng go tswa motseng wa Everton ke balla le emeng e bapileng le Everton plant eo e ka le dikgwegegwere go tswa go tse ding tsa metsana ya City of Johannesburg jalo ka bo Orange Farm right
yes.
so plant eo saleng tse le operationally ntho e tsagalang gona jale fela ke gore go increasewa capacity ya plant so that e kgone go deala le supply e leng gore ya e thola ya dikgwegegwere so now plant ga ona motlhae kila ka ema fela e ntse sebetsa le gona jale e ntse sebetsa e ntse tsa mosebetsi wa ona gantle e kgona go treat-a dikgwegegwere e qhalele metsi e leng gore a meet-a South African Bureau of Standards ga noka e mo haufinyana a o fitlhela ke nakwana balariwa so plant is fully operational e ntse sebetsa gantle e etsa mosebetsi ona ka makgetho a magolo
so taba ya gore e ile ya disruptiwa ke community protests yona ha le etsebe
re a etseba morena taba ya di-protest tse ne di etsagala moo ha di disrupt operation ya plant
okay
issue e etsagalang kore there are development states are halamo planting. So now you find that the protest hang at Sahela, Sahela mabapi le taba ya mosebetsi. Right? So now in as much as there are disruptions, who disrupt what the project itself, meaning me aho emichele bona mo ntse a uwa di module sense di etswa mo nono. But plant yona ha ona mohlaetla yemang, itla mele ithule operate because ha e ka ema fela. Vali ena ka ofela e ka tlala dikgwegegwere go hle mo nang le manhole teng o ka dula hona le overflow e tsahalang so plant cannot afford gore e ska sebetsa at all mohlomong thene ba gisega ho yona bana ba safe level environment ene le taba ya pump station ke tsona tse leng gore like a ba le bofokodi pump station tse ding tse di kgona ho pompela mane maitsi ba ka plant yona tsa nne dule operate 24/7
okay so now last question ke batla go botsa tabeng ena ya metsi
Hore
hona le statement se ileng sa releasewa ke municipality hore water supply e tlo releasewa ka 20%. So mohlomong from your side or from your position, can you please tell us hore e ka ba se bolelang hobane batho ba skeptical ba tsebo hore metsi a tlo kwalwa for every month or every week or kakatsela ya mfuto o jwang
all right ndate mlo ire re kale re hlakisa ke tsepa mo statement se o ne se hlaha ho board ya rona e leng Rainwater Board right
yes
rona re le masipala re reka metsi ho tswa ho Rainwater as everyone knows hona le di challenges between Emfuleni and Rainwater Board in terms of payment for a service provided in this regard re bua ka taba ya metsi right so now like any other transaction between motho a rekisa le a reka ka lebaka la gore hona le nthwena e reng metsi is a basic human right right there's no way Rainwater ka Emfuleni tlo reng ke tlo kwalla ba a himetsi at all because ha ba mpata le chelete ya metsi a so now that's what Rainwater is doing they are reducing supply to Emfuleni by 20% as a credit control measure why understand that terminology
yes.
So yes the statement situile but now iring ho mo ahiwa Emfuleni as a recipient of that service that is no longer 100% it's 20% less this is what it means in actual terms ho motho e leng hore o tutse Sebokeng le Everton ho motho wa Sebokeng le Everton because of the fact that line e tswang le tamong la Rainwater e yang makwetsheneng ao a mabedi ke buang ka ona e direct ho tsho re ha hona mo nan le storage ha hona le tangwana mo ile ngore metsi a tswa rain water aba dula kha ga le tangwana be le hona a yang ho batho.
Okay,
so it's a direct feed, right? So the minute o reduce ka 20% ke molo mo tlo thola hore batho ba dulang bo lakeside bo site tsane tsa bo Mkhelele Everton North jwalo zone 10 extension 3 I know le yona is affected hangata ha o ba le the reduction ke mona mo ile ngore metsi ha a tlo tswa ka segahla se tloileke ha a tlo tswa ka pressure enough. Some of these people ba di experience ke buileng ka tsone ke molo mo ile ngore they are going to experience ntwe re bitsang ke a total water shutdown mara e tla ya ka matsatsi jwalo it depends hore ka ga le tangwana la rent water hona le metsi a makae a ke tsebe ya utlwahala na
no ya utlwahala.
That very same dam in the supplier, that same reservoir ki buanga yon, the supplier in Sebokeng Leverton, the supplier hape Fanabil Park, Bophelong, limitse mabapi. But, kama kala ore Fanabil Park, hona le matamo mo elongore, metiana hatu wa mani rendwot, adula ting, adula kama matamo mpili. So, busiu haba tuwasa sebisi meti, letamo leto recharge. Again? Motse a re sebedisa metsi normale e ka re ha ona litholetsa haitse but bottom line gore all of us re tlo affectwa ke yona 20% e but ba ile ngo re ha ba tlo ifila severely ke batho ba ile ngo re ba di low lying areas gore ke batho ba ka ba ka skoting hanyane o sheba di zones tse tsona le bo zone 17 o sheba di zones tse tsona le bo zone 10 extension 1 le 2 mohlomong bo zone 13 jwalo ke batho ba ile ngo re ba fatsinyana ha o ba sheba o ba baptisa le batho ba lakeside. Wa utlwisisa samre. So that's how it's going to affect batho ba rona tabena ya 20%. But taba ko hore majoro wa rona phethahatso e leng tate Gift Merani ona sa qalelletse ho bula dipuisano le bana ba rendota. To say how do we make sure hore batho ba lekwa ba ja Christmas e monate ba na le metsi. So those talks are still ongoing. Mohlomong mohlang go dulang fatshe hape in as much as reduction is in way at 20%. Go tla bo unlock wa that reduction nthongolongwe go tlela striding. But wa bohlokwa hlokwa mona morena gore tsena tsohle di unnecessary. Ha di batlei ha ga tlamea lo di bona.
Yeah.
But solution engwe e tlamehang ho tswa ho masipala e betso le ba ahi ba emfulene gore ha di tshebeletso di patalolwe.
Yes.
So that we don't experience such challenges. Because how to la we sheba e hutlela tabeng ya ditshelete morena gore masipala o hloleha ho patala rendota. Gobane masipala o hloleha ho patala rendota. Gobane masipala o collecta 15% ho metsi a fanang ka ona 100% ka ga Sebokeng. Wa utlwisisa morena?
Yes, sir.
Hey, so these uncomfortable truths say long hore at times tlamile di bueye ri chebe hore bonnete mbata in as much as metsiana ke wa thola every day. Bottom line gore ha re mantend ha ke hopole ke ntsha bokana towards that service even when I afford to do it.
Fela hona le taba engwe ke batlang fela we botsa santsana go tlo lokolla ona jwale hore from your side and now hona le communication because batho ba rona ba lla ka hore ha hona communication hore ba tsebise hore ka tsatsi le itseng metsi a tlo kwalwa kapa e reng e itseng le tsebe hore metsi a tlo kwalwa jwala ka ha re bona Eskom e ntsha di notice hore le tsebeng hore ka date e itseng kana komang metsi a tla ba le siko e re entseng.
Alright, Ntate Moloi. Monate go re bua le motho eleng hore directly ke ena ntshang these notices in most cases. Di atswa di-notice. Mo o tholang hore notice e late ho feta boemo bo ka ga lequation. Let's say metsi a kwale ya hona jwalo bane pipe e thubeile. In as much as re ka ntsha communication e tlo re pipe e thubeile sentse le sena metsi empa timi e mane fatshe sentse e sebetsa le bothata bo.
Okay.
So o file lebaka le hore ho etsahala eng kae jwang, right?
Yes.
Then o tlo ba le tsena tse e leng gore o thola e le taba gore motlakase o ile Sonland Park. Sonland Park ke mona mo matamoana rand water maholo a leng teng mo e leng gore a re fetela metsi jwalo ka Sebokeng le Everton le Fanabil Park, right? Okay. So ha o etsahala ntho e jwalo ke emergency. Ha e le emergency notice e tlo tswa, yes, o tlo e thola lesedinyaneng la Facebook, o tlo e thola ile di-radio station-eng. So now, as to how it's a radio station in Yabadua, but what's it, so that's another issue.
Na so ka ifihla ntate like radio stationing ena seketshon na radio stationing ena ka data so ka ifihla
o tsho rona le like mrena ntho tsena di etsa ha le wena ha o le moye mara hanga ka kehle ke difitisi le mrena moloi ka mo se ke le hantle le wena ke na le nomoro tsa hao ha ke sa tla isa ho ntate mabuya fela se ke tlo romella mang le mang e ke tsebang hore o moyeng ka nako eno lona se le tla tselana thupa ka morao hore monna ke ba dile pele o e signela ga ke tsebe le sebetsa jwa marache yona e tla feta ke tla e fetisa go monate ka go ngweleditse re le moyeng le ba mamedi ba utlwile o ipileditse yona ke tla o neletsa yona but re a dintsha morena re a dikenya di a kena lesedinyaneng la rona la Facebook di kene di WhatsApp-ong di circulateuwe mo questioning. The only challenge kore sometimes e tswa jwalo e le gore boemo on the ground already metse sentsa le seo so it comes across as if you are not informed ka nako go na le tse e leng gore di planned tsena tse planned 2 days before ke etlhe ke ntse notice gore tseba ka tsatsi le itseng o tloge metsi o bokeletse metsi ga tlo ba sio tlwa ka awara ena go fitlhela ka awara ena but tsena tsa di-emergency ke tsona tse e leng gore communication ya teng e tla ka morago boemo on the ground sentse bo changile
no ntate gatebe re le buile
go lebuile nna ntate moloi le ntate ka mo lenaneo le monate bo ntate
monghadithuti re lebuila golo fela tle re lwanele fela ka mane tle re lwanele ka seboke ntate gatebe
ya no ke kgetho la boraro jwalo o nshapela yona ke tlo etsa sure gore ga ke tle moye next time ke sa loka
ke a leboa mohlomphei waka
more
mamedi wa ka metsotso e le shome le metso be ka itsidiso le shome le metso a ehlakotsa rena le shome le motso le mong o tshotso na hlakotsa shome le motso o le mong a pele hora ya li ya bobedi mo ten repetelanga le moramolo ika kwano tsatsing la ka jeno miri ukwile wana mamedi wa tsebeletswe na hore ka nnete ka mane ka emfuleni hore ka be ka nnete ho nka ntseba ka go finge ka be wena jolo ka mamedi he le tsatsing la ka jeno ka tsene kule ditaba tsena ka yona ka tsela o ukuleng wena mamedi wa ka moyemedi ha fana ka ditaba wena o ikutlwa jwang ho 072-839-0427
ya Hlaksmet ka di 26 September 2018 hona le organization ena e bitswang ka gore ke Organization Undoing Tax Abuse OUTA ile ya bitsa South African Human Rights Commission hore entse order ya intervention
yes
hore ho tlo ho gone ho thusahala hore masipala wa rona o gone ho thusahala in terms of finances tsa hona mona Emfuleni local municipality mme ile ya labela kapa ya declare masipala ona wa rona as a human rights disaster so ke di ntho tse le reng re tobane le tsona because ha re sheba siteng la molao ha re sheba section 24 of the constitution of South Africa e hlalosa taba tsa hore everyone has the right to an environment that is not detrimental to his or her well-being so e hlalosa taba tsa hore motho ya mong le mong o tshwanela hore a dule sebakeng se loreng se hlokile ka mehla so you can just imagine hore bontate kapa ba mamedi kapa bomme ba ile go ba phone ile kapa ba tlisa ditletlebo tsa bona hore di sewage tsena na di ka di jarateng tsa bona ha ba gone ya ka kitcheneng because hona le a bad smell bo thata ba ba tobaneng le bona bo violate the rights tsa bona because this right eling section 24 ya constitution if violated ho ba ne ba phila ka tlase bo emo bo ile go reng motho ha tshwanela o phila ka go bona so now ke di ntho tse loreng ba ka ditlaleya lefapheng lang la rona la South African Human Rights Commission hore nna ke na le bothata bo bokana kapa ke na le bothata bo tjena mme ke ka lebaka la masipala ha atle e se le magetlo a mararo jwale ntse ke founa sebile ke na le di serial number tsena tse bang romellang tsona but ha hona letho le etsahalang so momamedi a ka ikopanya le rona mane
le
pen la rona la Facebook eleng South African Human Rights Commission kapa akaletsetsa nna hobane nna ke tlo u linka le yona ebile ke na le di forum tse lo reng ka o tlatsetsa tsona hore re tle re gone o kenya complaint ya hao humane ho South African Human Rights Commission.
Mm.
Me mo mamedi waka metso tso e robedi ya pele ho ra yani ya bobedi ya mo re kwalanga teng e hlele tsatsila ka jeno le mora wa ha moloi ka kwano botata ba suwija ya LM Fuleni local municipality ha ho bonolo ho ra rolle ha ho bonolo re e ka ra rolle ha ba sebedisa 110 mm pipes ba keng tsa main holes ipotse fela re pipe tseno a dijara matlo a makai me mo thengwe le mo tsimola itsa ona ke tebo ho ngwana mme re ka nete ona le botata ba di pipe a tse sebediswanga ke masipala le di pipe tsa 110 mm me ka nete mo shana ntate tsho lo ka sibuhudi nke ke be ka o bolela boholo ba pipe tseno re ka be ke boholo ba pipe e ka e ha boli a tshwalo
ya report ong engwe ri leng ga ifumana ke hore ba sebedisa di 50 milliliters so that is why ne ke botsa ntate Gatebe hore ka mona ka sebukeng ho na le tanka e loreng ho thuwe ile ya disruptua ke community protest mme ke rata ho eletsa le ba mamedi mahaye hore ha le bona ntho e sa etsa hale ska yang la lo senya then la tla o rona le tlo complain hore batho bana se re sentse jwale nthwenana ke na ha isa sebetse ha re hane ho protesta ke right ya batho gore ba etse jwalo empa ba seke ba senya hona le ditsela tsa gore batho ba kgone ho protesta ka tsela e nepahetseng but ha le protesta le seke la senya because sometimes o thola batho ba llela go metsi a kwetswe ke bane se ba lo kwala tsela
ba
chisitse mataere ba dia di stop sign ho sane ha ngwana sa chisitswe mo ba hutla hape
ke bona hape
hore masipala wa gona o re etsetse next ho na le di accident tse ngata mona tse tsalang ba lebetse gore ke bona ba ne ba dia di stop sign motho o qeteletse a chaser jena because le di le stop sign so le lona le na le boikagabello bo tshwantseng gore le boetse maybe boikagabello bona responsibility bo tshwantseng gore le bonke ke gore le hlokomele dintho tseo le nang le
tsone
and then ha le complain le sebedise ditsela tse ding
mecha ene ba itseng
mme ke a thaba Flaxmed because ho sona le lenaneo lena la rona batho ba kgona ho thusa hala ka lenaneo lena la rona re romelle melaetsa rona re tla address ditaba tsena ka tsela ene pa hetse
metso tso e mehlano pele ho hora yani ya bobedi e lo re ka nnete mamedi wa ka hle re ya kwala le moramolo ika kwalo letsatsinga lena la ka jeno letsatsing lena le letle ha kana kana re ya kwala ka kwalo he me jwalo ka ha re kwala tjena letsatsing lena hle ke batla ho lata pina e monate a holo fela e be ka nnete wana mamedi ka pake tlatsama ka pina ena wana moramolo ya ko lokolla ka yona kwano ba ke sa ditlhatse batsi ha mo mamedi a hloka ba ke sa buisana le wena ngwaneso e ka be ka nnete o fumana jwang o fumana kae
mo mamedi a ka mfumana mane leqepheng la rona la Facebook ke South African Independent Human Rights Advocacy Group.
Yes,
South African Independent Human Rights Advocacy Group ka re sendela fela message mo me re tla o araba kapa mo mamedi a ka ntshwa ga mohaleng wa ka ke 067-612-8994 kapa akantshwa ga mane ho WhatsApp ke 062-096-3025 062-096-3025
Me mamedi wa ka hle o tla fumana ntate moloi mono jwalo ka ona di dinomoro tsena mamedi ha so re o tshwanetse o letsetsa ntate moloi mona o kopa ditšhelete o na le batho ba kopa ditšhelete ke fumane batho ba letsetsa ba re hlakotsa ba mamedi bao ba nkopana le nna ditšhelete ka bona jwale he ke tla e kgalemela eno pele ke e tswanga kwa lotsatsi la ka jwale mo mamedi a letse nomorong eno a o romelle molaetsa ha a tlhoka thuso e le ka nnete e se mo mamedi ka nnete a rata o tlo o jwetsa ka ntswe la hao kapa mo mamedi ngwana mme a sa batlo etsa dintho tse nepahetseng ha se dintho tse ntle
tsenoho na le ba mamedi ba bang le bona ere ha ba mfounela kapa ba nsendetse molaetsa koreman ha ba qala approach ya bona ka re lwantshana le nna o tla utlwa motho o sendetse message then and now sendele message are ntate araba ntate araba ke mo jotse ke re santsane ke letseleng le nna ke ya hae kapa santsane ke phumutse because ke qeta wetsa show yena santsane ke batla ho phumula le nna ke ntate araba ke re no ke ntate ke tlo araba
me a se ntotsentle mo mabedi hle re ya kopa tlhompho le boikokobetso ha re hane hore re itetse baketsa o ka thusa mo mamedi wa ka empa ka nnete se re hlekefetseng hle mo mamedi ha o batla romela di rose mo mabedi ka di romela ka nnete o tseba nomoro tsa rona romela di rose di ngata di thotselo re ka nnete motho o sebetsana le tsona di rose di re gotisetsa morao di re jana ko nnete ya modimo fela e bue ha bo ha gotswe e bokwe.
Thank you.
Le kholo go kena mo laetso mo ngo botlokonyana ka kwano ntate e hlakotsa le ntate mo loire ya dumedisa ntate hlaksmeta ke ntse ke be ile pelo se kotlolonga batho ba loketswe nna le gaitse digentse re sheba phone bosimo le motsheare ka mona ka Everton North o setse nna a le gaitsedi amane fela hona le ntho engwe hape e lo negisa ka ga jwetsa ba mabedi ba ka mare ka Everton North ka bona ha go so qete ka bona tsona le diphuputso tse ke ne letsentsentse ge dietse so be a pelo skotlo ngwa diso
re tlo tla ka mo re tlo lukisa re ile ga bua na ko e fitileng ga ga re fitla re shebisa ditafolo odimo me ke rata ho etsa statement se na hore beke ya ne fitileng re la ga batho ha re fitla di officing tsa bona ka pa ho hle mo ba sebetsang teng ba re bulele menyako mme ona jwale ke qadile operation e nngwe ntate ke re operation vula masango
yes
so jwale itse ha ke fitla tsatsi la ka sheko hona le moshana ntate mane a ileng a kena kotsing ya accident mane mme o admitwe mane sebuke mane ha o soka o bulwa le case ka jeko
sure
in accident etsa etse ka di 7 tsa yona godina
sure
empa ha ona le ponisa le tlileng la tlo bula case
sure
me ka monana tshwantse a applyele kapa a claim from road accident fund but o tla e bula jwang because ha ona case etsa etseng itsa ke fitla spetlele ka tshwanela gore ke tsamae under procedure ngwe telele ke qala ho CEO ke swa ho manager ga ke tlo manager ga ke swa ho doctor from doctor me bang hanela hore ke kopane le yena
me mama tolo le yena o hanne
o hanne ntate so now din thotse tsena ke tsona tse ile hore ndi tlisa injustice because motho o mathateng o hloka thuso me ho bewe procedure e tshwantseng e latelwe mona
medication se finga se ile hore ka nnete ngwana mmene swanetse go sinkile statement o fihlela jwala se ya senka
ke sona sena sa sebokeng
ka sebokeng ka mona sebokeng police station re ya le kopa ka tlhompho le boikokobetso ha re etse dintho tsene pa itseng motse ya re ngwa letsatsi la ka jeno re ya le bua kwa le moloi ya tsama
ya baking e tlang hlaksmet kilikile cause nna ke ngenelela kilikile hore ke buele mohlomphei gift moirani
muruti
eh kile kile hore ke bua le moruti me le yena ha ke bua le yena o ila nea a spokesperson sa hae so now spokesperson ha ke mo hlalosetsa hore ke nna mang ke tswa kae a re ke mo sendele a formal document le setup ya mona lapeng hore re tlo sebetsa jwang ke dipotso tse feng tse re tlo mo botsang tsona mme ka re hona le ntho ke sa ikwisising hobane as a representative ya batho o emetse sechaba sa mona emfuleni me ha e baneng a tlameha hore mo romelle dipotso a gone o prepare eng ka se o sebetsa
mo wena maga ka nnete maramolo iko ge mona ha o tsebe mo gutile ka jeno
aw wana ne ke sa tsebe le thontate
ha o tsebe mo gutile ka jeno ko ge fela ha o tsebe mo gutile ka jeno
a ke tsebe
e monna moruti o tla bua kwa na bo ETV kwa na le bo ntate motaung mo na bale ka nnete go itse mvale mo na lape mo na etse tla kwa na ntate motaung tla moletsetsa wena mshana ntate ba tla bua le ntate motaung ba se ke ba bua le batho ba me ba phelang teng me batho ba mo na le mathata a ba tshwanetseng ba account o wona moruti ka mpana ikele SABC vale mshana ntate moruti ka nnete re le bua morena ka yemo dimo a itse moruti a ntle le bieta pele ba hai fela ka nnete mshana ntate se tshaba sama pelante se shebile
ai kile ka utlwa bohloko ka ke botsa yena spokesperson o re ha ke understand ke formal
letter ya eng e tshwantseng gore ke send o bane ntate go hloka gore ge mo botse gore hantla ntle re le tshaba re eme kae go tlwa bua ka di arrangement but ha re tsebe ha re joetse gore re tse di arrangement tse feng ka ba ke nthwenana e re yentseng then ba mamedi ba tle ba gone go tsiba le bona ba eme kae
ba mo aphilang e tapeleteng e semba kwana qwaqwa ha iso kwana bana ha lo bua kwana le ntate motho ba bua le batho ba qwaqwa ba bua le batho ma aphilang te primary role a ehle ska butle ska tshwantsa tlhoka moruti
kare no man ke tla kare ere ke mo fe benefit of a doubt ke mo sendele yona formal letter na e reng wa e batla le dipotso tsena me re mo invite beke ya netlang so re tla mo lebella beke etlang fela re tla etsa contingent plan
muruti
muruti
ke kwetse mo ramoloi 103